Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22, turi no kuri internet www.radioyacu.voa.com no kuri YouTube VOA Radio Yacu. Muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikaze rero mu kiganiro cyanyu muri isanga. Haragirimana Claver ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda ryitwa Opromamer mu Gifaransa, Organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux au Rwanda. Aragira ati, hano mu Rwanda abantu nkatwe duhabwa akato gakabije, turahohoterwa bitwaje ngo twataye ubwenge, kandi rwose tuba twarakize. Ariko sosiyete ntibyemera. Iyo umudamu warwaye mu mutwe atashye ava kwa muganga indera, ntiyongera kwitwa umugore, agaharikwa aho kwitabwaho. Ibi ni bimwe mu bibazo byinshi Haragirimana Claver yatwandikiye kuri WhatsApp y'ijwi rya Amerika, guteranyaho rimwe 202 841 99 31. Yatwemereye rero kubiganiraho namwe nshuti banywanye bijwi rya Amerika. Simbatindiye, reka mubahamagarire. Haragirima, urakomeye.
Muraho neza Kamiri.
Amakuru
ni meza.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye. Tudatinze rero, iri shyirahamwe ryanyu Opromamer ni ishyirahamwe bwoko ki, rifite abayoboke bangana iki?
Ni ishyirahamwe ry'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Tumaze kugira abanyamuryango 3,792 mu gihugu hose.
Yego.
Ni umuryango ubumbiye hamwe abantu bafite ibibazo byo mu mutwe nyine, noneho tugaharanira ingaruka, kurwana n'ingaruka, kuko iyo umuntu avuye indera cyangwa se niyo atarahageze hari byinshi bitagenda neza n'umuryango nyarwanda muri sosiyete kuva no mu muryango avukamo. Ubwo rero turi aho ngaho kugira ngo dukore ubuvugizi bw'imibereho yacu myiza, iterambere, uburenganzira bwacu, ibintu nk'ibyo, kurwanya akato cyane cyane, kuko akato gatuma kabangamira ubuzima bwacu bwa buri munsi.
Mu magambo make, nawe Haragirimana Claver wigeze kugira ibibazo by'ubumuga bwo mu mutwe?
Yego, nigeze kugira ibyo bibazo nyura mu bitaro. Ndafashwa ndasohoka njya mu buzima busanzwe.
Yego.
Ariko ingaruka zituma mva mu kazi, kwirukanirwa ubusa, guhabwa kandi kato ku buryo muri sosiyete, mbese usanga ikintu cyose ukoze ingaruka zabwa burwayi bwawe n'ubumuga wagize ziraza, ugasanga ubuze amahoro, ubuze n'amahwemo.
Nabonye ifoto yawe kuri site internet y'ishyirahamwe ryanyu Opromamer, mbona uri umusore. Abakobwa bagufata gute? Murasabana nta kibazo?
Bo, muri iminsi mfite umudamu.
Aha.
Ntabwo byari byoroshye, kuko byambere ikibazo gikomeye cyane no mu muryango mvukamo.
Yego.
Aho nazanaga icyo gitekerezo bakavuga ko njye ndi umuntu wo mu rugo, ikintu atari ikintu kindeba ko nashobora gutunga umuryango. kuna sawa kwa mugabo kwa ngomba kuwa honga aho haramu hachaa chimuga chitereza anu basuka mamazi kufuga ku kuhose bajiegu shingiru murugwa ayo mumutu ya umutaziko mwana wawa wa muroshi
ee
ujawa ina anu hane ugagata anangira majiri kumeri anga ya shinga ilinye kurindi we unwe turikumu
nuko nuko rwose mutera imbere nuko murufite rero abanyamuryango barenga 3,900 mu gihugu hose ariko se kuvuga mu gihugu hose ni ukuvuga muri mu ntara nanjye muri yego mu ntara zose no mu ma district yose imirenge
yego turi mu turere 17
yego kuri 33
33 tumaze kugera mu turere 17
yego
kubera ubushobozi buke n'ubwo kuri naha bakavamo tukiyegeranya hari abo bagore baroye bibera mu gasozi kugira ngo dushyire hamwe igitekerezo dukore n'ibyo bikorwa ntabwo byoroshye ari mpamvu tutari mu turere twose tw'igihugu
noneho mu turere murimo ho na mubona ubutegetsi bubyakira gute
ikibazo na leta cyo nta gihari kuko leta niba naduhaye n'ibyangombwa urumva ko hari ubuzima gatozi bw'indi miryango yose mu gihugu
yego
byadufashe imyaka miremire kugira ngo batugenzure barebe ko ibyo tuvuga ari byaruka kuko ntabwo dufashe n'abo tubana nabo n'abo baturage badafite imyumvire itari itazamuka
icyicaro cyanyu mbese kiri he icyicaro cya kiri ishyirahamwe Opromamere
kubera twe twari abantu benshi twagiye duhurira mu bitaro ahantu bamuhohotera cyangwa se umugore bazengereje bamufata no ku ngufu ari uko twahuje ibitekerezo twibyamiyeho ku gitanda wapiretse umuganga wenda mugiye no kuryo kaganira na mugenzi wawe
yego ndumva telefone igenda icikagurika niko haragirima telefone iracikagurika rimwe na rimwe tukagutakaza sinzi niba utajya ku ruhande gato ngo turebe niba uko kutuvangira bivamo network urumva igenda icikagurika inshuti zacu rero mbibutse ko tuganira na Haragirimana Claver umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda ryitwa Opromamere. Haragirima, uranyumva neza rero?
Ndakumva neza.
Nuko ari mutubwira ukuntu igitekerezo cyabajemo mwiryamiye ku gitanda.
Yego nyine ukibeta umuganga yabagiye hirya wenda gato ukaganira na mugenzi wawe. Ukamubwira gahinda kawe nawe akakubwira ke none nyuma tubana umugambi tumaze gutaha tutangira uko amazo hanze twaravuye mu bitaro. Icyicaro rero turindira hafi y'ibitaro ariko ntabwo turi mu bitaro. Hafi y'ibitaro kuko biri mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Ubwo ntawe dukorera kuko Ndera turabakenera cyane. Kuko hari n'abantu batemera ko twarwaye ati babandi babishakira amafaranga ariko kuko dukorana na Ndera umunsi ku munsi tuba turi kumwe nyine ababihakana na Ndera zikabibemeza ko ari cyo koko.
Usibye ibyo ngibyo byo kubibemeza se iyo biriya bitaro bibafasha gute kugira ngo nyine mukwemeza yuko mwakize koko
ibitaro bidufasha urumva ko habaye tuba twaramaze gusohoka noneho abakozi baba bafite rekodi z'ibitaro
yego
imibereho rero icyo badufashije ni uko hari igihe twageraga nk'ahantu bakafatira muri arasa ibitaro rero byaduhaga intumwa zikajya gusobanura ko koko uburwayi bwacu bwamaze koroherwa kuko badukurikiranye
muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ikiganiro Murisanga turaganira n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda Haragirimana Claver. Claver, ubundi iki kiganiro nyine ni icya rubanda, ni icyo baturage, ni icya bose. Niyo mpamvu nagira ngo mutangire mwiganirire kuko ntabwo ari icyawe nanjye twenyine. Kuri telefone dufite Nisabwa Abdul. Nisabwa we? Nisabwa? Abdul? Telefone ntabwo zicamo sinzi impamvu sinzi uko byagenze.
Ndikukumva.
Eh, none ko utavugaga?
Navugaga ubwo ndi muri kaburimbo n'urusaku rw'imodoka.
Eh, kaburimbo hehe?
Ndi mu muhanda narinde gutambuka n'amaguru.
Nyine ubwo uherereye hehe?
Ah, nk'uko uzi Bwana Thomas Kamini ni mushuti wawe Nisabwa Abdul Saif, ndi mu Rwanda I Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo.
Yego.
Aha. Reka mbanze nshimire uwo mutumirwa watuzaniye.
Mhm. Komeza.
Hanyuma najya ngo mubaze muri izo muri icyo gikorwa bazanye, ese ni izihe mbogamizi bakunda guhura nazo?
Mm-hmm.
Ese baba bafite umugambi ki ku bana bari mu cyaro cyangwa se n'abantu bakuru bari mu byaro batabona kivugira? Murakoze.
Yee, Abdul, nawe urakoze cyane.
Yego, ariko tuburanyeho.
Ni ukuzashakana. Reka duhe umushyitsi. Reka duhe umushyitsi ijambo, turaza kwivuganira. Urakoze.
Baherukanaga muri 2019.
Eh, umwaka mushya muhire.
Muri twese.
Eh, nuko. Haragirimo, wamwumvise rero. Haragirimana. Ijwi rya Amerika.
Hello.
Yego.
Eh, nkumvise n'umuturanyi hano Rusororo hafi yanjye.
Ah.
Eh. Abana rero n'abantu bakuru bo mu byaro.
Mhm.
Imbogamizi kugira ubundi ni ubushobozi. Mhm. Ariko ubundi turashaka ko umuryango wacu kuzakura uzagarirwa nk'uko izindi nzego zose zaba zifite ubumuga zimeze.
Mhm.
Uturuka mu mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu.
Yego.
Ukubakika kuva ku mudugudu kugera ku gihugu bakaba. Kandi baba bandi bahuye n'ikibazo basabwa kugira ngo baduhagararwe n'abandi bantu batazi ikibazo.
Mhm. Ubwo se mu rwego rwa mikoro, mu rwego rw'amafaranga, mu bigenza gute? Kuko ndibaza nkurikije uko uvuga ko umuryango nyarwanda ubaha akato, nawe watanze urugero yuko wirukanwe mu kazi batakwizera, ubwo abanyamuryango banyu benshi ndibwira yuko nta kazi bafite. None se amafaranga muyakura hehe nimba mudashobora gutanga imisanzu?
Nta misanzu ntabwo twakwaka abanyamuryango kuko nta mbaraga, ahubwo bose baba badusaba ubufasha. Ariko dufite filozofi dukura mu bantu benshi cyane babaye n'ibihangange hano ku isi. Ubundi habaho kwitanga no kugira ngo bamwe babe bitambo ku bandi.
Yego.
No kumenyekanisha abasinda yabo babakoze. Wenda bagerageza kwitangira kandi kuko abatekerezo bwa mbere bo intambure abahungura ba muzuba yaba mu bukene bwo gukora byanze bikunze.
Mhm.
Nuko dukora ni ukwikokora bikanga bikemeza, ariko nuko turi gukora iyo tumaze gukora tugenda dutegeye gahunda yo kugenda twubaka amatsinda aho tugeze.
Mhm.
50 none tugasiga twasobanuye ko bagomba guharanira nabwo uburenganzira bwabo basubiye bagatangira kujya bakora inama bimenyesha ubuyobozi bimenyekanisha ikibazo cyabo. Donko ibidusaba amafaranga ni bikeya, ariko bihari ko ni bikeya, ubu turi gukoresha sensibilisation cyane.
Kuri telefone dufite kandi Anter we. Urakomeye.
Ndakomeye.
Bwira umutumirwa huri.
Ndi mu Burundi Muyinga, mu ntara ya Muyinga.
Yego. Gusha ku ngingo. Yego.
Ikibazo ndife. Umva ubumuga buratandukanye.
Yego.
Hari ubumuga umuntu usanga aravukanye cyane nk'ubumuga wagize imisanganyo ukavunikwa usanga wa mugaye. None n'iryo shyirahamwe ryabo ni ubuhe bumuga bisize hamwe, ni ubuhe bumuga batumye bajya hamwe?
ubumuga bwo mu mutwe ntabwo bwumva se?
Yeah, ndabwumva.
Eh.
None konzi umuntu agwaye mu ubumuga bwo mu mutwe, ino iwacu mu Burundi bahonda kuvuga ngo umuntu yasaze.
Ndibwira ko ari kimwe no mu Rwanda ariko umutumirwa arabikwibwirira.
Yego.
Ah.
Haba ne mino mu Burundi no mu Rwanda ndazi ko twese twemera Imana.
Aha.
Ari umwe avuga ati uwo muntu yasaze kubera amadayimoni.
Yego.
Undi nawe akavuga ati yarize nk'ibijya by'ubuganga nyine sentiment aravuga ati n'ibintu nyine neurologique donc bya yagwaye nyine yapararanganye mu mutwe bakaza kumuvuza nyine mu Burundi wacu bahitwa kwa Rujanti Bujumbura mu Kamenge.
Eh.
Ngo rero ubwo urumva aho gutandukanye mwavuga n'ibidayimoni ibindi nayo ni pathologique urumva n'ubugwayi.
Aha. Noneho rero
menya gute kubitandukanya.
Yee.
Eh, nico kibazo fite.
Yantero urakoze cyane. Ese ahi muyinga mwumva ijwi rya Amerika?
Mwari gihe turifata nk'umuntu ari ahantu hamwe na hamwe nko mu komine ya Butihinda hegereye mu Rwanda baca bafata yo mu Rwanda.
Eh, nuko nuko ante ndagushimiye cyane.
Namwe murakoze.
Haragirima wamwumvise rero hari ibintu bibiri uburwayi n'amadayimoni mwebwe ngo mubitandukanye gute? Ariko rero haragirima na nubu ngubu telefone yawe ira neza hano ijwi rya Amerika. Yevuga twumve.
Ni ukuvuga ngo abazi ikibazo cy'amadayimoni n'uburwayi ngo tubitandukanya gute?
Yego.
Ntabwo rero nubwo tutambye
haragirima telefone ntabwo inyuramo neza, noneho reka tube duhagaritse bongere baguhamagare turebe ko bikunda. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turaganira na Haragirimana Claver ayobora ishyirahamwe mu gifaransa ryitwa Organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux n'iryo mu Rwanda Opromamer mu magambo ahinnye. Turaganira ku bibazo by'uburwayi cyangwa se by'ubumuga bwo mu mutwe, kuko yatwandikiye atubwira yuko bahabwa akato cyane gakabije mu Rwanda, bahohoterwa, ntabwo bemera ko bakize. Umuryango nyarwanda niko ubivuga, mbese ubafata ute, mbese bo babayeho bate, mbese ibibazo bahura nabyo nuko bishakira umuti, nibyo turimo tuganiraho. Ijwi rya
Turabara mukije bakunzi namwe banyoni bijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Haragirimana Claver abamfasha bambwiye yuko nanone ari ku murongo. Haragirimana we?
Oui, muraho ndakumva neza cyane.
Yego. Noneho ndumva uvuga neza kurusha mbere. Nyine antero w'imuyinga, yego, antero w'imuyinga yaramaze kukubaza ati mutandukanya mute by'amadayimoni n'ibindi by'uburwayi bwo mu mutwe?
Kagirira nari ndimo musubiza mvuga nti twe ntago turi nzaranga rwose iyo twize abaganga dufite ni bake. Ariko kuko tugera kwa muganga twese tupfura imishyira hamwe twese twarafashijwe turatuburaye. Ibyo by'amadayimoni ntekereza ko mu muryango wacu ntabwo tubasha kwemera ko koko hari umuntu muri twe ufite amadayimoni, nubwo abantu bavuga ko ariko twe tubona ari uburwayi busanzwe. Abantu babyibeshyaho bakavuga ngo ni amarozi ngo ni amadayimoni, ariko ubuhamya bwacu twese dusanga kuko amadayimoni ubarivuza agakira tuba twumvira uburwayi turenze uko ari amadayimoni.
Mu magambo makeya namwe mwemera Imana aragirima
winda kumva
mu magambo make namwe mwemera Imana?
Yego nemera Imana, ndi umukristo.
Nuko nuko noneho kuri telefone bambwiye ko hari Hermenegild. Hermenegild we urakomeye?
Namahoro Felix ashima amakinama.
Natwe turaho turakomeye ku ijwi ry'Amerika. Uherereye he?
Mu Burundi ntara ni Cyankuzo ikomine n'igisagara mu Tumba n'Iruramba.
Nuko nuko ufite akabazo cyangwa igitekerezo?
Mfite akabazo. Yaravuga yuko abo bantu bahabwa akato ngo bakarenganywa, urugero yatanga akarorero babarenganya ni nk'akahe?
Urakoze Hermenegild, reka hita gusubiza.
Ndafite akandi.
Urafite akandi? Yego.
Iryo shyirahamwe ryabo mbega ryihaye intumbero y'ukubavuza aho bari hamwe kugira biyungunganye mu bikorwa byabo kugira biteze imbere. Niyaba zihaye intose y'ukwiteza imbere, mbega umuntu akwari mu mutwe ko tuzi uca usanga umengo ubwenge ntibukora neza, bahita bakiteza imbere gute?
Hermenegild ubwo urumva nayo nyine kuri uri muri ba bandi bapfobya abo bagize ubumuga bwo mu mutwe ukabona ko badatekereza neza?
Haba usanga bagize ubumuga bwo mu mutwe ugasanga ntibatekereza neza ku buryo batorangura imigambi yiwe bimuteze imbere neza kubera ikibazo cyo mu mutwe.
Reka haragira Imana arakubwira nimba bene uwo muntu aba yavuwe koko uko bikwiye, arabikwibwirira?
Mbega iyo bapfuwe bahita bagataha mu byaro iwabo iyo baje bapfa?
Urashaka kuvuga nimba baba bakize koko?
Bakira by'ukuri koko ku buryo asubiranye ni uko yamye.
Hermenegild urakoze.
Yego.
Haragira Imana
karame
wamwumvise?
Afite utubazo rwose twiza dusa n'utwo duhura natwo neza neza. Kuko aravuga ati se bariya abantu bishyira hamwe ngo bafashanye kubuza kubuzanya. Iyo tuvuze rero imibereho myiza, ijambo imibereho myiza n'iterambere, uburenganzira, ibyo byose umuntu wese ufite ikibazo kitagenda neza tugomba kugitekerezaho n'umunyamuryango tukagikemura. Utavuzwa dukangurira ababishinzwe ntabwo ariko tunamuvuza.
Yego.
Umuntu aba afite avuka baba bagomba kubifata nk'inshingano, kuko ni umwana wo mu rugo, ni umugore wo mu rugo, umuryango ugomba kumuvuza, dushyiramo imbaraga tugasaba akabikora. Noneho ibindi bikorwa umuntu amaze koroherwa ameze nk'uko tumeze, tumushyira muri gahunda y'iterambere kugira ngo nawe mu nama atange igitekerezo ajye kuzuzanya nk'abandi. Ubwo Rwanda batagenda babibemerera, ariko tuba tugira ngo turi nk'abanyarwanda bandi bose uko babayeho.
Ariko rero mwebwe mw'ishyirahamwe ryanyu ni abantu baba baravuye kwa muganga bagasubira mu buzima busanzwe,
ariko bitabujije ko umuntu aba akifata cyangwa nyura no muri kontorore runaka, kuko n'ubundi utubahirije amabwiriza wakongera ukarwara bisaba ko n'ubundi uhora wivuza cyangwa se gukoresha kontorore kugira ngo ikibazo kitongera kukagaruka, kuko indwara yo mutwe ni kimera akenshi iyo umuntu yirangaye birongera ikamwubika hasi. Niyo mpamvu umuntu tuvuga abarwayi kuko baba bakifite ubwo uko gukurikiranwa n'abaganga, ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yaratashe ntahagihurira n'imiti.
Noneho akavuga tese ati uwagize uburwayi bwo mu mutwe aravurwa agakira? Ndumva wari umaze kubikomozaho.
Yafata urwo rugero nkanjye turi kuvugana nawe ari kubaza ibibazo. gahunda bari nzima mu rugo nta kibazo imirimo irakorwa numva kuyobora ONG ingana gutyo ifite byonyine kugira ngo uzagere ku rwego rwo kwemerwa na leta ariko akagumya kwitaho akagira ibyo avaho inzoga ibintu byose bishobora kumuteza ibibazo kuko akabazo kaba kabaye mu mubiri
inzoga itabi ibintu byose nk'ibyo ngibyo
ndagaza zigicenewe ndetse nabigeranya nk'uko umuntu ufite ubwandu bwa sida iyo yitwaye ntago ikumya kuba ikibazo natwe nuko bitatwarire runaka kugira ngo tutaza kuzongera guhura n'ibibazo kuko yo bamwe muri twari igihe n'ubundi basubirwa bitewe n'uko bananiranye ku myitwarire ariko ubundi umuntu arakira akabibona ubu mbonye ku ifoto ndi umugabo w'urugo ufite abana rimwe na rimwe kuko ngewe namaze kubera ubushobozi bampaye akato nyuma bageze aho ahubwo bansaba imbabazi aho ntuye byabaye nko kunsaba imbabazi yewe n'umuryango mvuka mu byabaye uko bageze aho babonye ubusa umuntu agataha n'imodoka se cyangwa se ndi kuri televiziyo cyangwa ubundi kuri radiyo ntabwo umuntu yagumya kuvuga ko ndi akato ubundi twe turashaka kurwanya akato ibikorwa umuntu ampaye akato aje agasanga mfite iduka ndi gucuruza gukopesha ntabwo yakongera kuvuga ko ndi umusazi
yego
kandi ndi gukopesha cyangwa aje kugura imboga iwanjye cyangwa aje gukamisha amata iwanjye turi kurwanyisha akato ibikorwa kwerekana ko dushoboye ni nawe kubwira abantu ngo mutereke kuduha akato byo twasanze ntacyo byabahinduraho ubu naho mu matsinda dufite mu turere buri bantu baba bafite imirimo bakora barorora barahinga barahura bakaganira bagakora tugaragaza sosiyete ubushobozi bwacu kuruta uko twababwiza amagambo gusa
ibyo rero biranasubiza nyine ikibazo cya Hermine Jiride ati umuntu kumwita umusazi ngo ntatekereza neza nta shingiro bifite
yenda namuha urugero hari henshi twagiye tujya nko mu buyobozi ukamubwira uti nze gushaka ikiniki wenda hari serivisi runaka ukamwibwira ukabona agize ikibazo ko yakiriye nk'umurwayi mu mutwe mu biro byiwe
yakiriye umusazi
ukabona
ariko bifashe
ariko nyuma wenda ntabwo uba umwanya ariko yagenzura ibikorwa yagenzura wamuha ibyo izo mpapuro
ijwi rya Amerika mu kiru n'ikinyarwanda umenya telefone y'umutumirwa haragira imana Claver icitse reka bongere bamuhamagare ijwi rya Amerika mu kiru n'ikinyarwanda rindi musaba abamfasha ngo bongere bamuhamagare haragira imana Claver ayobora ishyirahamwe ry'abarugendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda Opromamer Organisation pour la promotion et la solidarité des maladies et handicapés mentaux. Nous turagana ku bibazo by'abantu baba baragize ibibazo nyine byo kurwara mu mutwe noneho rero bakivuza ese bakirwa gute iyo bagarutse mu muryango twabikomojeho babanza kuba akato ati kurwanya ko kato amagambo ntabwo yabahindura ntabwo yahindura abantu tuba dukoresha ibikorwa bakabona ko dushoboye niho batwemera nidukomeze kuba mukato ijwi rya Amerika mu kiru n'ikinyarwanda muri isanga haragira imana bambwiye uko yagarutse haragira ima
winda kumva kamirije
ye nuko ari muvuga ukuntu iyo ugiye kwigusaba nk'umuyobozi ikintu yakwakiriye abanza kwikanga
arikanga imwamarane gihe akaza koko rwose ibintu bimeze neza kumva urimo uravuga iterambere nk'iryo n'abashinzwe urimo uravuga imibereho myiza urimo urajya inama agahita ahubwo yumva ko akwiye gukorana nawe ubu nuko turi gukorana n'abayobozi bacu baratwikanze ariko yarashize ubu turi gukorana neza nko mu mirenge no mu midugudu aho dukorera mu turere
ijwi rya Amerika muri isanga kuri telefone turi kumwe na Jonas Jonas we
karame
urakomeye
ndakomeye kabisa namwe muraho muri studio
yego turaho turakomeye rwose hano ku ijwi rya Amerika uherereye he Jonas we
aha ndi muri Malawi mu nkambi ya Jakarta
yego
mu nkambi ya Zareka niho ndi
ye ariko ukomoka mu Burundi
ndi mu Burundi
none si ijwi rya Amerika aho ngaho muri Malawi muraryumva
Ibya Amerika tujumvire tugiye ku kwibi bintu bya bijanye na bya connection.
Ni ukuvuga kuri internet?
Si.
Yego. Turi no kuri YouTube kuri no. Mbewa radio yacu.
Okay.
Na Facebook Mbewa radio yacu.
Na Facebook, yego. Na Facebook cyane cyane.
Ye, Mbewa radio yacu. Nuko gusha ku ngingo rero Jonas we.
Hanyuma ikibazo ushaka kumubaza uyu mutumirwa kiraba ego ego na jewe aho ndi mu nkorera mu ishyirahamwe wanashaka ari risahiriza abo bantu baba bagize ingorane yo mu mutwe yani IRC
aho ngaho nawe nibyo ukoramo
hanyuma ikintu nagomba mbaze
ahubwo rero nimba ufite nawe mufite ishyirahamwe nk'iri ngiri rya Opromamer ushobora no kuba nk'iminota itanu mukabanza mukiganirira mukungurana ibitekerezo ukuntu mushobora gukora
ikintu nariko ndavuga nagomba kumubaza umutumirwa
yego
hariho muri market nk'abantu ushobora guhura bafite ibibazo nk'ubu dufate ufite ibibazo warahuye n'ibintu by'ihungabana bakwikiye nk'umuryango wawe wose
yego
ubibona ese n'abaturanyi bose barabishe ubabona
yego
sasa hafi hagira yuko ujya muri mu yindi leta uyiyita wahoramo turayivamo bivanye n'ibyo wabonye
mu kinyarwanda babyita guhungabana umuntu ufite ihungabana kera babanje kubyita ngo ni ihahamuka guhahamuka nyuma baza gusanga ijambo ribereye ari ihungabana mu gifaransa nibyo bita traumatisme
ibyo ndabyumva umva dufate muri make wahuye n'ihungabana bivaye n'ibyo wabonye kale rero muri make birashyitse umuntu uragize ahantu uramuganiriza maze kumuganiriza umuha ni nka interview uri kurama kugira ngo ubone yuko yogaruka muri HNCR wa muntu interview y'imari rimwe kabiri gatatu gumye burindwi uwamo umuri hafi mugabo ya mudu yagiyemo bivanye na ryahambuka yahuye naryo ibikunze ukagaruka muri ya eta normal
kongera kuba kugira ubuzima busanzwe
nk'uko yarari nk'uko yari asanzwe nagomba mbaze umutimirwa nko ngaho bimaze kugera aho ibyo bikanka twumufasha iki yomufasha iki kugira ngo ashobore kugaruka muri ya mibereho ya eta ya mbere yari asanzwe arimo
yona ugume ku murongo hanyuma mwiganirira akanya gatoya reka mbwira abamfasha bakugumishe ku murongo
yego sawa
haragirima
karame
yonasi azanye n'ikindi kintu gishyashya cyo guhungabana byo mubi hari abanyamuryango mufite cyangwa se hari ukuntu nabo abagize icyo kintu cyo guhungabana namo muvuga ko bashobora baba bafite ubumuga bwo mu mutwe
yego turabafite rwose kuko ikintu cyose gikora gutekerereza nyine cyatumye hari ibitekerezo bihinduka n'imyitwarire byose twe nta turabanura uburwayi nubwo tubusesengura ngo tuvuge ngo uriya n'ibi n'ibi ariko abantu bafite ihungabana turabafite cyane cyane ko igihugu cyabayemo jenoside kandi abanyarwanda benshi hari abahuye abo rero tuba dufite cyane cyane nakubwiye ko dukorana n'imbere ayo matsinda yacu yose bajya baduha inkunga yo kujya kubasura no kubaganiriza ibitaro tujya duha iyo nkunga
ibyo bitaro by'Indera twabigereranya nk'ibyo i Bujumbura hari umwe wigeze kuvuga ngo bita kwa Rojanti
yego ni nkabyo
komeza
yego none rero
iyo umuntu afite ibahunga banari akaba ari gukora ibikwiriye hari igihe aganira n'abo baganga bavaho ngaho tuba twabonye n'inkunga yaba hari n'imiti bashobora kumuha ishobora kumuha ibyo bibazo yagize igihe tugira abantu babashwa gufashwa kuganirizwa cyangwa gufashwa kuzera kuvurwa nk'uhari imiti igomba kumufasha ariko izo ka zose ndazibona hari abafashwa baganirijwe bafashwa bagiye mu buryo bwo kuvuzwa
Yona uracyari ku murongo
mukabisa bwana umenyesha makuru
wumvise ibyo Haragira Imana yavuze
nabyumvise
urumva unyuzwe cyangwa hari akandi kandi ufite ni ukuvuga mu magambo make mwebwe mbese hari abantu gira inama mwaganira ntibakire hari ikindi murenza mubajyana kwa muganga
turaheza tukabohereza kwa muganga mu bitaro bitandukanye hari nabo bahereza transfer bakabatwara nka Rirongo kubavuzayo ndagatanga hano mu nkambi turi dufate ni mu Rwanda ni mu Rwanda ngaho niho turi dufise umu client wacu dufate nta ni ntaho nikora dufate umuntu kabisa ataho yifishe hanyuma afiye ingorane y'ukuba ari mwabo bafise uburwayi bwo mu mutwe kuko ndazi imiti kabisa igura amashiri amahera menshi dufata amanyarwanda cyangwa amarundi cyangwa amatanzania cyangwa amakwacha hano uwo muntu uwo kreanti wacu ndivuza
yego
nk'ishyirahamwe iryo ry'uwo mutama ry'uwo mutumirwa ryo mufasha iki
usibye ko yari yabivuze ati umuryango umuntu akomokamo ni wo wa mbere na mbere ufite inshingano zo kumuvuza ariko noneho icyo ngicyo kindi ubajije ishyirahamwe ryafashe cy'umuntu w'umukene ntaho nikora cyo arakikwisubiriza Yona urakoze cyane
sawa mugize neza kabisa kuba mu mude n'uwo mutumirwa
Haragirima
karame
umuntu w'umukene rwose n'umuryango udashobora kumuvuza ishyirahamwe hari icyo ryamumarira
cyane kuko nta muntu twebwe kuko kuvuzwa n'uburenganzira bw'umuntu
yego
ntabwo dushobora kurebera umuntu cyane cyane ikibazo twe tumubara nk'umunyamuryango tugerageza gukora ubuvugizi ku muryango iyo byanze twanabibonye ko nta kundi tujya mu buyobozi ubuyobozi ikigezi cyacu ni cyiza gifasha mu buryo runaka hari inkunga zigenerwa abantu batishoboye hari icyo mituelle de sante ku bantu bari mu cyiciro cya mbere tumusabira kujya muri ba bandi bafashwa mu buryo bwa leta turamusabira kuko we ntababasha kugira izo mbaraga zo kujya kubisaba bari mu muhanda ari kwirukanka
yego
ubwo rero twe tumubera umuvugizi mu nzego zibishinzwe ku buryo mu mudugudu havuka tukabaza n'ingaruka bashobora kugira kuri we siyete tukababwira tuti umuntu ntashoboye bakabigenzura hari abantu uhura n'umuntu hano mu mujyi wa Kigali atazi no kwibwiza atazi niyavuka ubwo rero tuba tugomba muhaba umugira neza runaka yaba leta idufashamo ariko tuba tugomba kumukorera ubuvugizi ahantu hatandukanye ajya muri leta wenda byatsinze inkunga mu bagira neza kuko biba bigaragara ko umuntu ari ikibazo muri sosiyete koko kuko umuntu ni hari gutamu ushobora gufatwa ku ngufu buri munsi kuko hari abantu batagira ifu nizo gutabara hakiri kare dukoze ubuvugizi mu nzego zitandukanye inshuti iyo tuvuze benshi batugana niyo mpamvu ntagize neza kuduhuza n'abantu benshi niyo ntekereza ko hari impakiti hari ingaruka biragira nziza kuko abantu benshi cyane tuvuze baratugana ariko tutari twageze tuzi neza ko igihe twahageze tuzatwumva
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turaganira na Claver Haragira Imana umuyobozi w'ishyirahamwe Opromamer ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda kuri telefone dufite na Jean Claude Jean Claude we
Karame karame
urakomeye
Murawa mwaka mushya muhire kandi
Twese nkabitsamuye rwose uherereye he Jean Claude we
Enarajima mwaka mushya muhire
Yego
Yego
arakumva arakumva
ngo boka Jean Claude umukozi w'Ajuri ya America aho ni mu ntare y'Iburasirazuba aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda aho mu kagari ka Kererwa n'ubwo ni mu gihugu cy'u Rwanda kabisa mbamerereye 5 kuri 5
yee
mbabakurikiye 5 kuri 5 ruganize muri isanga ndetse n'amakuru mutugezaho
nuko nuko
Banze bashimire kandi mu kiganiro kiza mwagiteguriye
yee natwe turabashimiye rwose ko mwakitabiriye Nuko ganira rero numutumirwa.
Natwe tuba turi Hello?
Ganira numutumirwa.
Nababwiye ni natwe tuba turi hano hasi mu mirenge itandukanye y'igihugu. Buri atwa tubona imbogamizi duhura nazo tubana n'ababa bafite ubumuga bwo mutwe nk'uko mwabigarutseho. Banze namushimire cyane ku bisobanuro yatanze kugira ishyirahamwe ryabo uburyo rifasha abantu bafite ubumuga. Yariyo koko na hano muri uyu murenge wa Gashanda arimo ababasha kuboneka ariko kiye mbona ubuvugizi buhita bukorwa inzego z'ibanze zita zihagera z'ubuyobozi zamara kuhagera noneho zikabafasha kubakorera ubuvugizi kugira ngo babashe gukurikiranwa n'ibitaro by'Indera muri Kigali
yego
bahita bajya babajyana Indera ariko ikintu namubaza hari imbogamizi nyinshi dukunda guhura nazo nkatwe abanyarwanda ndetse natwe tubana nabo munsi ku munsi iyo bavuyeyo ese ko hari igihe baza bakavuga ngo barakize baraboreje baratashye bagira n'ubundi mu rugo ugasanga ashyira nk'ukwezi ugasanga n'ubundi birengebere buruvuye uburwayi bwe bukongera bukagaruka batubwira wenda ko wenda babanje kubakorera isuzuma bakareba ko byakize ari special asubiye mu bavandimwe ari muzima ese yaba babaza wenda babaturutse batazi uburyo babajemo baba babohereza mu buhe buryo kuko akenshi namenye ko icyo kibazo hari igihe usanga nk'umuntu bamujyana bakavuga tenda agiye kuvurwa yamara kugera aho ngaho i Kanombe cyangwa Indera ashira nk'umwaka umuntu akagaruka yagaruka yagera mu iwabo mu rugo hashira nk'ukwezi barwaye ukongera bukubura
yego
tukibaza ese icyo kigo bavuga kivura indwara zo mu mutwe nicyo baba bajyanyemo ngo bagiye kubavura ese baba baturutse wenda bakaza batarakira byaba bimeze gute kuko impamvu tuzemera kuko niko iyo umuntu amaze kuvurwa bamuhate teresifika cyangwa icyangombwa cyo kuba ari haturutse kandi iki cyangombwa akakizana mu mudugudu ubuyobozi bukakibona noneho ikindi cya kabiri mbaza ubundi iki ni ikibazo cya mbere nagira ngo nacyo wenda yakisobanura cyangwa nkabaza nkamubaza akajya kubisubiriza rimwe
yee kivuga ndacyaze kubisubiriza rimwe
ikindi kibazo namubaza kuko baya niyo mahirwe tuba tubonye yo kuvugana nabo kuko akenshi umuntu batazajyongera kubona andi mahirwe yo kubabaza ibibazo kandi tuba bitubangamiye muri sosiyete nyarwanda hari uburyo ikindi kibazo hari ukujyayo ukavurwa ariko wataha ntubashe gukurikiranwa mu buryo bwo kugenzura ngo barebe ahandi wagiye nimba imyitwarire yawe yarakomeje myiza warakize ikibazo ntikigikunda kubaho umuntu yavayo yaza yagera mu rugo yagera nk'hano mu murenge wa Gashanda avuye i Kigali ni mu karere ka Ngoma ugasanga batereye iyo nibavuga kaduguca nawe murwayi wacu turebe nimba koko imiti twamuhaye hari akamaro yamugiriye akabasha kuba yarakize
urashaka kuvuga yuko ibitaro byagombye kumukurikirana
kujya bakurikirana umuntu nimba umuntu bamubashiriye arwaye urwaye rwo mu mutwe akavayo akareba niba arakize ndetse bakabasha no kumujyana n'indi nama akabasha kujyana mu yindi mishinga bakoreye na poroje abantu koko bakabona ko iryo vuriro rihari cyangwa iryo shyirahamwe kandi bitaho ribakurikirana kuko ngo niyo mpamvu ryumvise ko yageze muri Amerika ntabwo nari nzi ko iryo shyirahamwe rihari kandi hari abantu benshi baba barwaye izo ndwara nka mu karere ka Ngoma rero ugasanga neza baba barwariye iwabo bakerwa ku gasozi ukabona ko batari tayari mu
niko se Jean Claude ubu ngubu iryo shyirahamwe noneho urarimenye haragira Imana Claver uriyobora muramenyanye noneho ubwo ngubwo anyemereye nkaza kuguha nimero ya telefone ye nawe nkamuha telefone yawe noneho ukaza nimba hari abantu koko ubona bafite ibyo bibazo muri district yanyu ya Ngoma ubazi ugakora uko ushoboye bakaza akabamenya
cyane nabimufashamo cyane kuko nanjye ndishimye kuba tuvuganye ubwo muragahoraho radio ijwi rya Amerika
uragahoraho nawe rwose urakaramye iteka ryose ndaza kubikora ibyo ngibyo nimba haragira imana binyemereye haragira imana urabinyemereye
yego ndabyemeye duhuze kuko ni Ngoma dukorerayo dufite amatsinda
ye
ibyano bitimugesera nawe bitizaza turafite abarwayi bageze muri 2020
Jean Claude wabyumvise
nabyumvise zaza n'umurenge duhana imbibi
eh
Nese tumugesera twebwe ni mu murenge wa Gashanda ariko icyo kibazo kirahari kandi kindi kuba tuvuganye nawe nanjye biramfashije ahago jewe kijisho ryiwe yesha kumwerekana hari muri wa rugo haruyu narahaduyu kishira hamwe ndetse niba banavuye mujye mu bakurikirana rwose muvuge ni babarwayi bacu twavuye katubakurikirana byose naho batanga n'ubuhamya ku maradi bavuga ati twebwe twagiye mu kigo kinishi kiramwe ibintu yaratudonye bigatuvura twakize ubu twiteje imbere
Haragira Imana yigeze kuvuga terega ati kubibabwira mu magambo ntabwo bihageje ati tubereka mu bikorwa ko twakize dukora bisanzwe ibyo ari byo byose reka ndaza kuguha numero ye nawe muhe numero yawe hanyuma muzavugane aho muri Gashanda nimba abo bantu bahari koko irikira hamwe opromamer rizabamenye Jean Claude ndagushimiye cyane
Namwe murakoze cyane kandi mugumeze mugira umunsi mwiza ndabashimiye cyane kuba mumuje n'uwo mugabo rwose
ye Haragirima Jean Claude yari yabajije akwa aba bantu baba baturutse ibitaro iyo bagize bongeye bakagira uburwayi baba baturutse ibitaro baba bagi baba basezereye badakize ibyo bibazo yabyibazaga
reka nzisubize rwose kuko icyo kibazo ni cyiza iyo umurwayi ashaka kugira mu rugo agahura n'ikindi kibazo cya kiri ni nkuko na malaria wayirwara nyuma y'amezi atandatu kayirwara birashoboka na malaria ngira ngo nayo umuntu ntagayirwara buri rimwe mu buzima ubwo umutwe ni uko ariko ikirisite ni ibintu byinshi ari aho bamuvura bakoze ibyo bagomba gukora anameze neza ariko aho yakiriwe ntibabanze kumujera ntibabanze kumuha ibigomba kumusindikiza kugira ngo ayo arangize uburwayi bwe buveho neza
mbese ntibamwiteho
reka nk'urugero umugore wavuye imbere hano ugeze mu rugo agasanga mukeba yaraharitswe ikiratuma adahita agira krize ni ikihe ako kanya kuko ageze mu rugo asanga umugabo ashaje kandi arengera abuze n'umufasha muri urwo rubanza ubwo urumva uwo muntu atakongera gusubirwa ako kanya ni urugero nk'uhaye umwana yakize ari gusaba gusubizwa mu ishuri iwabo baravuze batoya nta gusubirayo
urarwaye
urarwaye ako kanya ibyo rero urumva impamvu zishobora kuba hariya umuntu hariya bamwakiriye nk'uko zishobora no kuba ari impamvu z'umubiri we birashoboka uburwayi bwa buno burwayi bushobora no nubwo tuvuga ngo abantu barakira hari n'aboroherwa hari n'aba
ijwi rya Amerika Haragirima reka da nanone ndumva telefone yawe yagize akabazo Haragirimana Claver
ndakumva neza
yego komeza
nari muza ijana ku abantu ijana ku ijana ntago bose bamera nk'uko umeze ngewe kandi bakaguma wenda kugaragaza ibimenyetso cyangwa n'ubushobozi buke muri sosiyete bitewe n'ubwoko bw'uburwayi barwara kuko iyi ndwara ntabwo ari imwe ntabwo ari imwe mu buryo twasobanuriwe ntabwo ibintu zishobora muri za magana ariko zose zifite uburwayi bwo mu mutwe ubwo rero njye nshobora kurwara ishobora gukira vuba ukarwara ishobora kumutindaho
yego
impamvu umuntu ashobora gutaha yorohewe neza agataha yorohewe 50% ashobora kukongererwaho iby'umuryango ugomba kumufasha kugira ngo yoroherwe yigezaho cyane akangira agasubirwa
nko gushaka nko kujya gufata simiti umuntu niwe ugomba kwigendera ku bitaro kwishakira kuko Jean Claude yabazaga ati ibitaro kuki bitamukurikirana nawe
aho nanjye nabaza ikibazo mubaza ni kuko niyihe ndwara kuri iyi si muganga kuvura akanagusanga mu rugo
akaba tugiye gushyira umutwaro ku bitaro kuko ni ibitaro nk'ibindi byose nk'ubatuzi ahandi hose ku isi bavura ntabwo umuganga gusanga iwawe ngo akubwire ngo ese wanyweye imiti ibi ni ibitaro nk'ibindi byose na ndetse bya leta ni ukuvuga ngo ntabwo umuganga afite inshingano zo gukurikirana umurwayi ahubwo niho twe turi gusaba kugira ngo abanyarwanda abaturage ubuyobozi inshuti z'umuntu ko arizo zagombye gukora ibyo ngibyo ibyo ntabwo ari ibitaro
ni ukuvuga umuryango niwo ugomba kwibutsa umuntu kunywa imiti kuko kubyibagirwa biroroshye niba yibagiwe kujya gufata imiti no kujya muri control ni umuryango ushinzwe kubimwibutsa no kumuherekeza bibaye ngombwa
kuko ubundi bafite inshingano zo kwaza nk'uko barwaza izindi bikora n'icyo twe dukangurira umunyarwanda mu kuko iyo yarwaye baravuga bati tundi turarwana ni ikiri tudandi maze ariko twe twigisha muha agaciro k'umuntu nubwo yarwaye ashobora nubwo atanakiraye bagomba kubikora kugira ngo uburenganzira bwe bwubahirizwe
muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nicyo kiganiro cyanyu muri isanga umutumirwa Haragirimana Claver ayobora ishyirahamwe Opromamer mu gifaransa mu magambo ye ni igifaransa naho mu magambo arambuye ni Organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux ni ishyirahamwe rero ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu Rwanda kuri telefone dufite Innocent Innocent
karame Thomas
urakomeye
muraho umwaka mushya muhire
twese nk'abitsamuye rwose uherereye he Innocent
mirereye hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima
yego
mbere na mbere ndamanza nsuhuze n'umutumirwa Haragirimana mushimira ko yemeye kuza kutuganiriza kuri icyo kibazo mu by'ukuri njyewe nubwo ndi i Kigali mvuka mu karere ka Ngororero
yego
niho navukiye
mu karere ka Ngororero ni mu ntara y'uburengerazuba
ni mu ntara y'uburengerazuba mu murenge wa Hindiro mu by'ukuri kubera ko njye narahavukiye nahabaye imyaka myinshi ariko icyo kibazo cy'abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe ni ikibazo gihari cyane ariko noneho cyabuze abakurikiranwa Thomas ntibuze wenda ibyaro ziriya hakurya biragoye kugira ngo umuntu uzamugeze kwa muganga kandi mu by'ukuri ni ba bantu batishoboye ba bantu mbese batagira kivugirwa ese nkamubaza nti nta miryango inda wenda bakora uko bashoboye kose bakora ubushakashatsi bagacukumbura bakagiye hasi bakareba neza rwose harimo abirirwa bafungiranye mu nzu harimo abirirwa baziritse ku ncumanzi benshi cyane
umuntu uretse inose
karame
ibyo bintu hari abuze ibibaho
Thomas reka nkubwire wenda maze imyaka igera muri ni Kigali ariko nzi urugo rufite abarwayi bo mu mutwe batatu umwe ni umugabo yashatse umugore abonye ko bikomeye nyine umugabo yarwaye byakomeye umugore aramuta n'abana arigendera umugabo ajyaho asenya inzu yose arayihirika navuga ko ubu mbese aba hanze aba nko mu bwatsi ntawamenya nikurikije njye amakuru mpakura abandi nanone ni abantu b'abasore mbese bari bageze mu gihe cyo gushaka urugo cyo kubaka urugo hari igihe kigera pe mbese bakamera nabi bakarwana bakagira gute bagafata umwanzuro wo kubazirika nyine ku nshumangiro nk'uko bazirika amatungo
ibyo bintu kuki mutabimenyesha inzego za leta umuntu akazirikwa
Thomas ni ibintu bikomeye nyine kubera yuko wenda babona nta kundi babagenza iyo babarekuye birukanka ku gasozi bakarwana n'abantu
reka abo bantu tubahamagarire kujyana bene wabo kwa muganga aho kugira ngo babazirike bantu bantu bo mu ngororero mufite abo bantu musirika ni muhagarare ndimo bafate mu bajyane kwa muganga
ya Thomas ni kibazo gikomeye wenda niwe agane wenda nibwa bushobuze wiki ariko baga kwiye no kugira bakabajyana kwa muganga ndetse no muryango ukare uyo wagera ku buyobozi wenda bw'akarere mu nzego z'ibanze gutyo biragoye ko nakubwira ngo baza ahantu navuye kazi cyane
inose ndagushimiye cyane ndagushimiye cyane uduhaye ubuhamya bufite ingufu cyane ko koko ibyo haragira imana avuga yo kwikibazo kiremereye mu Rwanda koko kiraremereye ndagushimiye cyane ndagushimiye cyane ye ariko rona ubwo ngubwo ndaza guha nimero yawe haragira imana muzavugane mufatanye niyo miryango abo bantu bajyanwe kwa muganga kuzirikwa ndagushimiye pe
yego
ye
murakoze cyane
ijwi rya Amerika haragira imana
karame
dushigaje umunota umwe isahiri huse none duha umwanzuro wo gusoza iki kiganiro
ya umwanzuro ni umwe rero no kubashimira nkashimira radio ya Amerika saba abantu baba bari mu Rwanda cyangwa hanze yarwo babashe kutwumva kugerageza kutwegera nkuko uri muri bakangurira keneye ubujyanama bikeneye ubundi bushobozi bikeneye kuko hari ikibazo kiturusha ubushobozi hano mu gihugu hari ikibazo kiturusha ubushobozi cyane bikomeye cyane kandi bigaragara koko gikeneye abantu bafite ubushobozi runaka byaba ubumenyi yaba ubushobozi bw'amafaranga kuko ikibazo uyu muntu ashorejeho bigaragara koko ikibazo kirahari umuryango uriho ufite impamvu uriho kandi
Haragirimana Claver umuyobozi wa Opromamer Organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux au Rwanda ndagushimiye cyane kandi na numero za Innocent nazo ndaziguha nawe muhe izawe hanyuma nawe muzavugane kimwe na Jean-Claude namwe nshuti z'ijwi rya Amerika mwese uko mungana ndabashimiye rwose mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Juti banwanye mwiriwe neza ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri internet